talina kusinga bemmanyi kamwebaze olw'ebyo byakoze yebale mukama asaanidde ataddewo omutindo yesu mwebaza okwagala kwalina kusinga bemmanyi kamwebaze olw'ebyo byakoze yebale mukama asaanidde. Katonda antegekede amaka malunji nesigalanga mwebaza atadde omutindo yesu mwebaza okwagala kwalina kusinga bemmanyi kamwebaze olw'ebyo byakoze yebale mukama asaani atatewa mutindo yesu mwebaza okwagala kwalina kusinga bemmanyi kamwebaze olw'ebyo byakoze yebale mukama asaanidde.
Okwagala kwalina kusinga bemmanyi kamwebaze.